pass by, always remember me. Sun City, 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 yeah.
When kulaba nsanyuka, nsanyuka, muli nsanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka. When kulaba nsanyuka, nsanyuka, muli nsanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka. Sanyusa, omtima gwange okchamula. Kubulire yechilala, oh my baby baby, zango sensela. Untambuza nsanyuka, omtima gwange okchamula. Kubulire yechilala, oh ba, some kumpapula. When kulaba nsanyuka, sanyuka, muli nsanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka. Sanyuka, sanyuka, muli sanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka.
Kumwezi nga tuli babiri, oh my baby baby, oh my baby baby. Bukaba ngukabirani, ngukabirami, ngukabirami. Bukaba ngukabirani, ngukabirami, ngukabirami. Sanyusa, omtima gwange okutegula. Kubulire yechilala, oh my baby baby, ze wasensera.
When kulaba nsanyuka, sanyuka, muli sanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka. When kulaba nsanyuka, sanyuka, muli sanyuka. When kulaba nchamuka, nchamuka, muli nchamuka.